one time break.
Hey. Oh. Nafsi yangu imenituma kwako, kwamba mimi nije niwe wako. Sijui kama uko peke yako, ili mimi nije niwe wako. Sijui kama uko peke yako, ili mimi nije niwe wako. Umepita muda mrefu tukiwa pamoja, mchana na usiku katika eneo moja. Nikapita kule na huku sikumona mwingine. Usione na kusifu, hakika we ni mmoja. Come baby, come baby,
nenda we.
Come baby, come baby,
nenda we.
Hakika we ni mmoja. Uliyeteka nafsi yangu kisha ukaizamisha katika dimbwi la mapenzi. Come baby, come baby,
nenda we.
Come baby, come baby,
nenda we.
Nafsi yangu imenituma kwako, kwamba mimi nije niwe wako. Sijui kama uko peke yako, ili mimi nije niwe wako.
Cheza, cheza, baby.
Ooh, baby.
Cheza, cheza, baby.
Wewe, baby.
Come baby to furai. Come baby to jedi. Come baby to furai. Come baby to jedi. Come baby to furai. Come baby to jedi. Come baby to forever, come baby.
Baby boy, I love you. Bona unapenda kuniweka roho juu. Joto spendi kitani niwe juu. Watu wakituona macho yao kwetu. Baby boo, I love you. Bona unapenda kuniweka roho juu. Joto spendi kitani niwe juu. Watu wakituona macho yao kwetu. Uzuri wako nanifanya minilie. Uzuri wako nanifanya niumie. Sijui ni lini mimi nitakuwa nawe. Nihurumie. Uzuri wako nanifanya minirie. Uzuri wako nanifanya niumie. Sijui ni lini mimi nitakuwa nawe. Nihurumie.
Nafsi yangu imenituma kwako, kwa mimi nije niwe wako. Sijui kama uko peke yako, ili mimi nije niwe wako. Sijali weni wa msikitini au weni wa kanisani. Misijali hilo nachowaza mapenzi. Sijali weni wa msikitini au weni wa kanisani. Misijali hilo nachowaza mapenzi. Cheza, cheza, baby.
Wewe, baby.
Cheza, cheza, baby.
Man, choose it for really right here. Yeah. Now my man Snapo. Yeah. Daniel One Time Production. Yeah, yeah, yeah.